download kupitia smokemziki.com.
Matini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. You know I'm mutima wangi. Yani toka sijamiliki ndinga. Tunaongozana akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama. I want to spoil you today. Wanna go, popote pali tunatima. Baby ni woe, uwe musi ni woe. Kusa teba, ni woe. Baby, uwe musi ni woe. Kusa teba. Kwenye bahari tukale samaki marina, kapige ulabu tukale densi. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitakenini umwanamke kamili imeridhia baby. Nalisha kukabidhi moyo. Shika ufungua mama unitunzie. Tena je urisina. Umeni tuliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling. Yenu wa mutima wangi. Yeni toka siye milikindinga. Tunongozana akipinda na minapinda. Simu na tutaka mama. I want to spoil you today. Tell me whenever you wanna go. Upote pali tunatimba. Baby ni woe. Uwe musi ni woe. Kusandeva. Ni woe.
Muziki.com.